Matata, matata. Asubuhi nafika kwa kamiskola neno. Simu nyingi jabeni goshtona. Tabia mbaya tinde ya sandiga. Aluta, aherora. Tinde ya lokora, tinde ya temo. Adoge hoti, chona adoge limu. Anything you want, don't have a kilo. I wanna treat you right, you know me.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea.
Niko handas, nyako mkamba ako na ngoda kwa handbag. Aliona mzee John akakosa kamba. Hata kweni iPhone siwezi kosa charger. Nimaribika, they fake banki inde. Nina Veronica na do vitu za ndani inje. So keep distance, keep nice. Kuja notice hii t-shirt ni ya white. Naza toa Glock bro, he's a cold war. Marangapi tumezungu kaka up block. Tuki hotbox kwa prop box na copro. Ukitucha kikambali.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea. Mangwari, mangwari, hadi mangwari, mangwari.
Sa zingine nakuwaga a bad man, sa zingine nakuwaga a sad man. Watu wanasema mini psycho. Your life in a movie getting psycho. Mkono moja nimeweka juu ya Bible. Ingine nimeshikilia kiraiko. Rantake take buda rantake take makara wanifuata kidisciple.
Asubuhi kifika, baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika, baby usijali, natokea.
Sorry for the 2 seconds when it come up. Mary, too good, get to eco very. Very fine, very fine, thank you. I'm feeling sensational. Nasikia po, ninajisikia. Leo naomba msini advice. Mkiona na trip, please, cheza chini. Na leo misitaki mabishano. Nikisema kitu, please, niamini. I'm feeling sensational.
I feel sensational.
Niko waslo ados kamalkia. Mase lazime nice tuko haika kaika. Baby girl go style up. Usi aji look better we no makeup on.
Oh no no no.
Can't have it. Kichomboya kichangu my hair shaggy. Jabe why you make my dick hard. If you diss me I'm disturbing. Giz kiss kasi bis please. Don't tag me.
Asubuhi kifika baby usijali, I'll be there. Asubuhi kifika baby usijali, natokea.